no. When she's on my eye, I feel it like a fry on the sky. Flexible girl like that, she makes me come a million times. I like the way she move, step by step. See, got to walk. Oh my God. Sindo tabia zenu, kuficha penzi lenu. Mimi mpenzi wangu, namweka mbele yenu. Simemona kando na shemu wenu. Tena alivyo bomba, utazani kashushwa. Do yeye uyo, ninampenda. Yeye uyo, ananipenda. Do yeye. Nampeleka resi kama kandanda. Mapigo flani blaki kama bandana. Namuongeza frafiko bandama. Sindo tabia zenu, kuficha penzi lenu. Mimi mpenzi wangu, namweka mbele yenu. Simemona kando na shemu wenu.